JBM baby. The power music. Kukuwa music.
Golden boy.
Ngume ye buguma. Ulina labazu kie Congo. Ogu kitoli yankuliramo. Ulika kumpula nga sabi gogo. Love you, love you. Love and the woes as a way. If I don't be strong, Njaku is the way. What you do is not fair. On my side, I really, really care. We can make a good affair.
Yo, I wanna let you know. Tolu me ava no. Ukambega Syria, soli mumu sanyo. Nipugamba wino na yosi ni savinyo. Nero sobe zanze yetonda. Keda tuoli kenga ni nakuye. Tegu ni mutima gubaliwe mubusuye. Nibi Kevin itaka kola gabuye. Vire ki mutima no gulumi ya mwanawe.
Inakuwa esenti, inakuwa ewile. Mbio na vio na owi mone bule. Siri na chesi kuze ya kaimba nyimbe. Obo ya kala ne ya mule.
Kida toli kenga nina kuye. Kida toli kenga nina kuye. Kida toli kenga nina kuye. Uteke wambalie.
I wanna take you to Toronto. If you give me love, I wanna love you. Amuti mauso nenge chiharani. Owaye uteko wachihani. Uli wame isanga kampani. Ligatu na wetu we wanywani. Ukesho wandi oliguani.
Yeah. All time make your phone busy. For your love girl I am facing. Your true love girl I am missing. Oh my friend you keep fooling.
Ulabanga wini nuaji na yondabanga faji. Kate kupenji yoni na topufani baji. Sima nyogoli mwala wa pasto wa haji. Zazingo kwa galangava baby no moje.
Nakuwa resenti, nakuwa ewile. Mbio na vio na owi mone bule. Sini na chesikuze ya kaimba nyimbe. Obo ya karane ya mule.
Kida toli kenga nina kuye. Kida toli kenga nina kuye.
Your true love girl I am missing. Oh my friend you keep fooling.
Keda toli kenga nina kuye. Tegu ni mutima gubaliwe mubusuye. Nibi Kevin itaka kola gabuye. Vire ki mutima no gulumi ya mwanawe.
Keda toli kenga nina kuye. Keda toli kenga nina kuye. Keda toli kenga nina kuye. Kida toli kenga nina kuye. Uteke wambalie.
Nakuwa ye sainti, nakuwa ye wide. Vyona vyona obi mone bule.